namshukuru Allah mwezi wa Ramadhani ndo umeingia na niseme inshallah maombi yangu Allah unayasikia mwezi wa Ramadhani kwenye kalenda wa Islam tunatenda dhambi nyingi sana wanadamu Allah natupenda na pia natujali nasi tumtukuze kwa kufunga na kusali mwezi mtukufu kuzini ndio maarufu ku ebjitakase wena nuru na utukufu Haijalishi una maisha mabovu kiasi gani Inapaswa tufunge ataka ujui utafuturu kwa nani Maisha yetu mtani tunajua gaya na garamani Jiani Ramadhani hakuna jaitokea duniani Saidia watu tuwa na dhaka ala takujalia sana Mtu sio mwili tu bariro pia bana Sache tafta pesa mishe mishe kukimbi sana Yepeke atapenda uwe chini ya uwe juu sana Siku 30 ni chache ndugu zangu imani wapate Tuwapeleke watoto madrasa elimu wakapate Imetolewa udhuru kwa leo maututi kwa sana Hawaruhusiwi funga inabidi wapumzike bana Hakika ni mwokozi oya Allah mkombozi Ametuficha kesho katuwekea kwenye njozi Kiomba dua naipokea na naifanya kazi Na muamini Allah moja kuna mwingine basi Rama, Dan, Rama, Dani Kabim 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 Wote tufunge Ramadhan Lazima tufunge Ramadhan Unimwezi wa toba Ramadhan Fanya ibada umwezi wa Ramadhan Ramadhan Ramadhani Karim Ramadhan Ramadhani Karim Ramadhan Ramadhani Karim Ramadhan Ramadhani Karim Wote tufunge Ramadhan Lazima tufunge Ramadhan Unimwezi wa toba Ramadhan Tufanya ibada umwezi wa Ramadhan Ramadhan